mateka nalongo wange byali bya kito njagalo bitwale kibyali byangu leka kunyiga basinga Kasero salongo Ombo we amokuru papula Mchikocho kumbuma na kunjolonga Mpetiti waze mokazi wo Byali bibi okumala ekiseera nga sisuze waka mazima kiruma kimenya obufumbo dali tetuli bato tukuze emyoyo twewa ekitiibwa maama bwensobyaze ngo mbuulirira nange kankola ntyo dali tetuli bato tukuze emyoyo twewa ekitiibwa Mama, when so young, say,